izibongo zikampandla unowela mbawa oshaka umsimudi wavela ngesibili phakathi kwamangisi namakhadazi onkomo zayongo zabuyelela mdayisabela kweliphesheya ubalekela unya lwabakwantuli nabakwantombela umzi bathi bewubulala bebethi bawunikiwe ngihlangene nohoho lukasilwane luthengiza nayo umntakajama ngiyibelethe umnonyakana mahasha athwala kwelasentonteleni imithwalo ngamasika.